Tuzo sabela canti luto se wendela quella matongo wangi shia ganjalo nje wangi shia ngingetwa uting vile ganjani ungeko Baba wami wavumugu ngishia wangishia ngetwa kulomhlaba wona lo ohlabayo kodwa ngithilala kahle ngiyakukhumbula hiyo
Sangue love will cool.